Tasi ma le fa pasene le si itanga i le totongi au pita ma walalo ua whatunwina le komisi o ngā luenga le Fair Work Commission. E amatatu le aso luo le aso muamua o yulai o le tausanga nei o le asitia le totongi au pita ma walalo le minimum wage i le se fulu ma le fitu ta la fitu se fulu sene le itu la. Peitai ele o talisa paia atoa e pisi nisi ma faala putoputo ngā yuni i ale nei si itanga. I se whamatalanga mai le komisi na tā uai wa tā le whea ngai le teimile nei o na whaia se si itanga o le totongi au pito mā walalo o na o le tūlanga ua yeile atina e o le tamao a inga. E le ngatai lea, na si la fia le komisi o nisi na totongi i lalo ifo o le leina e fua iai se tūlanga mativa po le poverty line. Na saunua le whailo tusi au au le wha amalu o uni le ACTU po le Australian Council of Trade Unions, Dave Oliver, Elelei ua whai esesi itanga i le totongi au pito mā walalo. Ai lona manatu, ele tai tai o na lava. Na ia sā unoa ana tū lei ele mālo tele sesi itanga. Se manu, e sili atu na ilo le se fulu marifitu tā la fitu se fulu sene lei tūlā. E pei ona au mai nei le Fair Work Commission.
Had the government put a submission in with an amount to lift the minimum wage, I got no doubt that that would have had considerable weighting and we may have seen a different outcome. So while we do welcome any decision to increase the minimum wage, we are disappointed it didn't go far enough. If you take into account the inflation rate and the increase, it delivers a real wage increase of just over 1%. So for a minimum wage earner, that's something over, a little over $6 a week.
Dave Oliver o le ACTU. Na whinau le ACTU i se si itanga e o o iei le tatongi au pita mā walalo po le minimum wage. I le ono se lau valu se fulma le ono tā la i vesful sene i le vā yaso po o le se fulma le valu tā la fitu sene i le itu la. Le o aumai e le Fair Work Commission e se fulu fitu tā la fitu sene. Ae na tete e iei le wha amalu o pisi nisi le Australian Chamber of Commerce. Na sa anua James Pearson o le Commerce o le Chamber of Commerce. E le ema whai o na tū leile ati na e o le atunuu, pe a vai vai pisi nisi i le whātau vanga maisi atunuu.
We are looking for reasonable, pragmatic, sound policies that I would hope both sides of politics can support that will make us more competitive, because the world does not owe us a living and our challenge is to remain a high-wage economy while becoming more and more competitive against other countries that are finding their own ways to get ahead of us.
James Pearson, Ole Jamper of Commerce. Na whaalia le Fair Work Commission, e le te tauona a fiai le mālosi o le tālā, po ole au whai o ngā nuenga, i le si itanga le nei i le minimum wage. Peitai ua whaalia nisi o whale oloa, e ono vaea ni tangata whai ngā nuenga, mai a lātou ngā nuenga. Ona ole ale lavatia nisi o pisi nisi, ona totongi le si itanga. Na sāno Stephen Smith, o le Australian Industry Group, i se talanoanga ma le ABC, o le āwhiai fōi, matangata o lo osa ili ngā luenga.
They need to take into account not only the people in jobs, but those that are looking for jobs and those in jobs that are not secure. So it needs to balance everyone's interests.
O le minimum wage, le totongi au pito mā walalo, e iloiloina pe review, e le Fair Work Commission i tausanga taitasi.